Biggie P. Kondi chako chili fire. Jiwewe kasi ndiza kuswaya. Jiwewe kasi ndiza kutaya. Mabebe, mtima wanga unabaya. Unango bwela ngati mesaya. Bwela kwa koshi mweme kutaya. Mabebe, jiwewe kama your princess. Kongola kwako ini swishes. Fazi manu ngono ngonga jinesnes. My baby, jiwewe kama your princess. Kongola kwako ini swishes. Fazi manu ngono ngonga jinesnes. My baby. Ah baby, baby now, oh baby. Baby now, oh baby. Yeah, baby now, baby. Oh baby, baby now, oh baby. Baby now, oh baby. Yeah, baby now, baby. Kakuona kwa hii wala mama. Wala kwanji wopo sama sana. Oh no no. Sama sana, oh no no, oh oh. We kose uku mbenge, tipitache chose uku mbenge. Dishitaza tikete mule, bigisha iwe wija umakwana. We nachaa, ndimako konda.
Iwe,
nikako konda.
Iwe,
nitaku konda. Paka kale mapepe. Chako shiza swa sinte. Mpaka kale mapepe.
Oh baby, baby na oh baby. Baby na oh baby. Yeah, baby na baby.
Oh baby, baby na oh baby. Baby na.